Beat by Katy P.
Waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare. Siwa babe, waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare.
Iliacha kwanza gaps, wanipisha toto dogo. Ni kutoka enzi za tape, nili hasu mpate logo. Money bobo, nilapa nitaipata, ni mine. My own business, nifanyi nachotaka. Game tough, maniga, dharau ya nini kipaza ni puff puff, maniga. Nikupe elo uchezi ngomo towa game, maniga. I wanna make more money, no fame, maniga. Sura moja mara mbili mbili, utamuamini nani. Watu fake na madili dili, wana kwa chewani. Atuma mama nitagiri giri, please kwa na imani. Kikifua kina siri siri, kimeficha ndani.
Wali kunja situ sendeli, shachukua kitambo kabla siabali. Mwendo wa kukaza tuswa legeze, na time inapofika itajieleza. Waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare. Siwa babe, waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare.
You gotta move. Waki fukone uvumi, hisu ya gigi na papa warning. I'm doing for money ujui, promote mashaka tangoma uoni. Dream car almoni, twish kama mtoni. Mama nae emo nangu shida mara twink twink think sani. Baby don't fuck my funny, don't talk don't panic. Gucci Prada Fendi house na manega na wanangu wana plani. Hila ndoto zina waka na kuzima gafla ka polisi na mjani. Kifo kipo kimeumbwa ili ufe ili uzikwe na jilani. Eti nisifanye mziki mana mziki una michongo. Takufa maskini pressure ninyo mbaka gongo.
Wali kunja situ sendeli, shachukua kitamo kabla stabali. Mwendo wa kukaza tuswa legeze, na time inapofika itajieleza. Waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare. Siwa babe, waliomba situ kabe, atuja toka kimazare, na tuko piske mwazare. Siwa babe.
Beat by Katy P.